muziba w'ennyanja ntyayo ntyokubbira abange nkole ntya mumpe ku magezi omusajja agwana kukweka wala zaagala nawambwa asembera gyali
nkukumukeekiro mwana maba kuntutte ng'ogenze mukama ne mmusaba nnyo abawukule bakuveeko ssebo singa mu kikondolo
Nendo